Gavumenti etongoza eddagala erikozesebwa mu kweweza ekirwadde ekya Nalubiri mu Uganda. Ani empaala ebiri bye bazaalibwa n'ekirwadde ekya Nalubiri ekiva ku bazadde abalina obutofaali obuliko obulemu okufumbirirwa n'olwoka bazaala abaana abalina ekirwadde ekya sikoseero. Abaana abasinga ku bazaalibwa mu mbeera eno bafa olw'okuba obunyi obwetaagisa okubabeezaawo bwa bbeeyi ekisusse. Akati gwentandise okuweesa eddagala kika ekya hydroxyurea nga bakolitika emikozi ndasuzi batandise okutabula eddagala lino kisobozesa okukendeeza ku bbeeyi eddagala etaasa abaana be Nalubiri kwe balifunyira.